Ati ningu, 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 ningu.
ZayJams.com Premiere.
Nangu venga shtishe malala na tute. Nangu venga fuale chitenge chale pauka le pauka. Munga nefya ni moba fuma. Ampatu koha my mother. I don't feel ashamed. She's my mother. Nuvenga te uba muna window. She's my mother. Weekend ya lila popangala. Mayonde fwayo kutandala. Atuka ndetele kumuchiri. Nena manangu ndine michene.
Hello, mwana wanji uchaya poli pamula bacha.
Atepo ndi mayonde umfakula ande. Top time taipu ire mofiri fingi.
Wikesa weka kuno. Ukese na wapongoshi. Nefewe shikuru fiandinka fimoneko.
Alabe shikuru veno umayo bara shupa.
Alaiwe, nga yuta wale shupa.
She's my mother. I don't feel ashamed. She's my mother. Nuvenga te ubo mona wino. She's my mother. Nanguva vene mfimu veta nindo shi. She's my mother.
Amai pano paziko kulepe wa mena za tenga malo yanu.
Amai pano paziko kulepe wa mena za tenga namba yanu.
Atimayo mwishkuru wenu na lwala. Wangu wangu abo badulira.
Atiriru ndiri mwana apire. Ta umfuire fio mubiri ukabire.
Mwika tuku tumufufi. Kale kala kachiru wala katampo kuseka.
Ati nengu 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 nengu.
She's my mother.
I don't feel ashamed.
She's my mother.
Nuvenga te ubo mona wino.
She's my mother.
Nanguva vene mfimu veta nindo shi.
She's my mother.
Mambe mafya shivavo vafakale. Mashana fene chikupe chakale.
Mumboko shi na mumanda.
She'll still be my mother.
Kashi andi wali mutamfya kuchupo alerila. Hatuntun kanyeri wairukati.
My mother.
Naibu kishobunga watuti. Mungunga mamale. Na pupu churu.
My mother. I don't feel ashamed.
She's my mother.
Nuvenga te ubo mona wino.
She's my mother. Nanguva vene mfimu veta nindo shi.
She's my mother.
Nanguve pigira mfipoto fititi.
She'll still be my mother. I don't feel ashamed.
She's my mother.
Nangu venga kwata manga.
She'll still be my mother.
Nangu vavene mfimu veta nindo shi.
She's my mother.
Nangu muwambia tidibidi dibidi kumwana.
She'll still be my mother.
Digiri dipulo mankwe tifyonze. It's because of my mother.
My mother.
ZayJams.com Premiere.